mid ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan ee mucaaradka dalka Uganda oo dhawaan lagu afduubay gudaha dalka Kenya ayaa waxay xukuumadda Nairobi ugu angelisay dawladda Uganda. Haweeneyda zawjka waa siyaasigan ayaa shaaca ka qaaday in ninkeeda lagu afduubay iyadoo lagu gudajiray xaflad lagu soo bandhigayay buugaag oo ka dhacaysay dalka Kenya. Intaas kadibna loo soo wareejiyay Uganda, una hadda ku jira xabsi military oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee Kampala. Siyaasigan oo lagu magacaabo Kizza Besigye ayaa waxa muddo afar goor ah doorasho kula bartamay madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, balse dhammaantooda waa uu ku guuldareystay doorashooyinkaas isagoona tibaaxay in la musuqmaasuqay doorashooyinka lana argaxgeliyay codbixiyaasha. Muddo dhowr iyo toban jeer ay dowladda Uganda xabsiga dhigtay siyaasigan mucaaradka. Afhayeenka booliiska ee xukuumadda Kampala oo wax laga weydiiyey arrintan ayaana ka gaabsaday inuu wax faahfaahin ka bixiyo, isagoona gaashaanka u daruuray ka booliis ahaan inaysan iyagu gacanta ku haynin hoggaamiyahan mucaaradka. Dowladda Kenya ayaa bishii Julaay la soo dhaafay waxay xirtay 600 ruux oo ka mid ah xisbiga Dimuqraadiga ee la magacaabay Isbeddel Doonka oo ka mid ah axsaabta mucaaradka ee ka dhisan waddanka Uganda, kaasoo hoggaamiye ka yahay siyaasiga mucaaradka ee haatan xabsiga loo taxabay. Waxaana ay dhammaantooda dowladda Kenya dadkaas uga angelisay xukuumadda Kampala, iyadoona ku eedeysay dadka ka tirsan xisbiga Isbeddel Doonka inay yihiin waxa ay ugu yeertay argixisada. Haweeneyda siyaasigan u dhaxda ayaa waxay sheegtay ninkeeda oo ahaan jiray dhakhtarka gaarka ah Museveni xilligii jabhadeynta, gadaal dambana isku beddelay qof aad u mucaarada siyaasadda madaxweynaha, kadibna ay xireen ciidamo qarsoon oo ka tirsan dowladda Kenya maalintii Sabtida aynu soo dhaafnay. Haweeneydan oo u shaqeysa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan cudurka AIDS-ka ayaa tibaaxday in ninkeeda oo lagu hayo xabsi military oo ku yaala dalka Uganda, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Kampala, waxayna u codsatay in loo ogolaado aragtida zawjkeeda, iyadoona isweydiisay waxa keenay in saldhig military lagu xiro maadaama aanu ninkeeda askari ahayn. Dowladda Uganda ee hoggaamiyo keligii taliyaha lagu magacaabay Yoweri Museveni ayaa lagu eedeeyaa inay ku kacdo tacadiyaad ka dhanka siyaasiyiinta mucaaradka, waana eedeymo ay isaga beeniso marar badan xukuumadda Kampala.